murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda abaturage barasiza ibibanza mu midugudu byo kwimuriramo abatuye mu manegeka mu karere kiganjemo ubuhaname bukabije muri iki cyumweru Rwanda rwahariye gahunda yo kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza aka karere ka Ngororero mu minsi ishize ubwo Rwanda rwatakaje abantu 35 mu ijoro rimwe bazira ibiza nako kari kibasiwe abantu 6 babiguyemo muri iki cyumweru ubutegetsi burakangurira buri muntu wese utuye mu manegeka kurengera ubuzima bw'akayavamo nibwifuza kongera kumva bahitanywe n'ibiza Madame Seraphine Mukantabana ministre wita ku mpunzi no gukumira ibiza mu Rwanda
buri wese ashobora kugira icyakora ku rugero rwe ibigo by'amashuri arabanza arayisumbuye yewe n'abana bahari b'abanyeshuri buri wese ashobora kugira icyakora akagira ubuzima bw'umuntu aramira bityo rero ingamba zose tubagezaho muzigezeho ku bandi hano uko mwaje muri benshi ni byiza cyane ariko ntabwo mwaje muri bose no kuvuga ngo nabasigaye mu rugo mubabwire umenye utamanegeka n'iki uri muri ayo manegeka umubwire utinyamuneka ntabwo nshaka kuzakubura
muri iki cyumweru Rwanda rwahariye kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza kandi ubutegetsi burasaba abaturage kugenzurana ubushishozi ibisenge by'inzu zabo niba bikomeye bidakomeye bakabizirika bakanatera kandi ibiti ku buhaname bishobora guhangana n'isuri n'ibindi imibare ya ministeri yita kubizigaragaza nta shiti ku iki kibazo cy'ibiza gihangayikishije kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa 9 ubutegetsi burabarura abantu basaga 160 bishwe n'ibiza n'abandi bari hejuru 130 bakomeretse ndetse n'amazu asaga 400 yasenyutse hari kandi imiryango ibarirwa mu 160 yibasiwe n'amapfa u Rwanda ruravuga ko rwahatakarije miliyari zisaga 27 z'amafaranga ese haba hari ingengo y'imari yateganyirijwe kugoboka abahuye n'ibiza bidateguza ministre Mukantabana
mu byukuri kuvuga ngo ingengo y'imari ihangana n'ibiza ngo ingana ite ngo irahagije biba biruhije kuko ibiza ni ibintu biza bitunguranye no kubiteganyiriza rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko icyo nakwizeza abaturage nuko igihugu cyacu cyiteguye gihora cyiteguye kugira ngo umwana nabibonye aho muri za Gakenkera hazangorero na Muhanga habaye ibibazo ibyo ari byose abaturage baratabawe mu buryo bw'ubutabazi rero turiteguye ntabwo nabibara mu mafaranga kuko hari nibiza mu buryo bitari mu mafaranga ntabwo rero navuga ko dufite ubushobozi bwose ariko nanone nta n'impamvu yo kwiheba kuko ibyangombwa kugira ngo umuntu atabarwe birahari
mu karere ka Ngororero hatangirijwe iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza honyine hari imiryango isaga 2020 utuye mu manegeka ku buryo umunota ku wundi ubuzima bwabo bwajya mu kaga kandi leta igaragaza ko abakeneye ubufasha ari 200 abatuye mu manegeka batari ku rutonde rw'ababona ubwo bufasha bakavuga ko kwimuka bibabereye ihurizo rikomeye
aka gace ni agace gatunzwe n'ubuhinzi ubwo ahinga byayo nibyo kwirira ukabona amafaranga aramuvana handa yasanzwe atuye akamujyana kwimukira ahantu ku gasozi keza cyangwa miyo nzu ye bitamworohera kwimuka biragoye rwose
maze nk'ubureba si wanyuze inaha wigeze ubona ahantu hehe hari umushinga wakwinjiza amafaranga hari aho wabonye
niba utahabonye birumvikana ko icyo kibazo gifite buri wese ubwo agatungwa no ikintu guhinga bya bindi yirira
iyo mishinga niboneka abantu bashobora kugira icyo bageraho
iki cyumweru Rwanda rwahariye kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza biteganijwe ko kizarangira ku itariki ya 19 z'uku kwezi umudugudu w'icyitegererezo uzubakwa hazwi nko kuri Kigali mu Ngororero uzatwara amafaranga asaga miliyari 2 ibikorwa byinshi bizaba mu miganda y'abaturage kurwanya ibiza batura heza niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka ejo bagira ubusa ijwi rya Amerika Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.